kaze. Tell him, tell him. So kaze. Afani mo pesa zina matege. Elimu ya dharau ni mtama ukutege.
Sheria msumelu keke.
Unyongwe kisa kete.
Walimwengu darasa imara. Naomba ni ya shinde. Ugomvi vurugu mikwala. Idhiki sije kwa mbinde.
Wamile wamile leba. Sina sera
uiba sitamani
kupata ni imani yako.
Awashibi kilo labda uweto ipona mali waunde kamati.
Ujerumanu fena tai sumpweni tai kila tusomu